tartan ciyaareed ku qowso dareeriyo muddo 3 bilood ah iyo waliba aan dhaxayay li kooxooda oo ka mid laayeen ardayda macadka kulmiye kaasi tiyoolanka magac daray isdhexgalka ardayda macadka kulmiye u soo na tartan ku qowsaha maraya marxalada shil dubanka ugu dambeyntii tartankii kulankaasi finalka haya ardayda macadka kulmiye oo la gabagabeeyay iyo waliba ku qayb galay ardayda macallimiin iyo bulshada magaaladaasi oo daawadan ciyaarta ka dambeytiya madaxa ciyaaraha ardayda macadka kulmiye aadan ku soo go ku hadalaya tartanka muddo 8 bilood oo dareere oo la gabagabeeyay
markii hore mayba mahadsulaha ilaahi subhanahu wa ta'ala oo suurtigeli maalintan oo soo qorux badan in markaasi inoo nabad qabna ahna deersi geek waliba tan maalin taariikhiye waliba aan ku qayb galay anoo ku dareere ahna mid kumid madaxda midowga ardayda koonfur galbeed gaar ahaan madaxa sportiska waliba farxad weynaynaha inaan ku qayb galna munaasabad soo qorux badan la ka bandhigay ardaydi markaasi hibid iyo gudasho ka jiraan oo banaanka ku saareen geek waliba ta waa maalinta kulmiye institute oo aan marlan qabaday waa kulmiye cup oo muddo 3 bilood in ku badan u soo socday ka baratamaayeen ama ka tartamaayeenna heerarka shir duban oo markaasi isweyn gashir duban ku dhigadaas ma ahadka ee walibana hanbaliyeen tuun ku diray tiimki markaasi iyo inta ku guuleysteen karatina guula hanhamiyeen handidaaleeyeen muddo 8 aan fogaayti waa english level 2 waliba san laha markuu wadii marlamaad in mar sadexaad hanbaliyo
dhinaca kala maamulka macadka kulmiye oo gowro ku haye kulanka finalka ee ardayda ka bugaadiya inyo si wadadan ciyaaro waanayo ku qayb qaadan oo soo dhinaca kala uso ku hadal muhiimada ciyaaro lan qabdiya
antigeeka gabagabeena kulmiye cup oo isdhex galka ardayda macadka kulmiye oo lan qabday runtii koobkan waliba aan dareeray muddo 3 bilood yaani socday waliba bilaawnay li shanaad iyo bilaawday waliba toosniga dhamaaday runtii waliba ay koobkaysay koob oo maybo isdhexgalka ardayda la sameey walina ka aragnay arday badan cilmi ka jiray iyana ka bandhigay muhiimada koobkan qowanana waliba intii ardayda activity la sameeyo waa jir ahaan la dhisa runtii kulmiye waliba kulmiyeysuna aragayna aqoon iyo meel raayso dhanka sportiska waa waliba aan ka hanbaliyay guuligeey iyo hooyeyn teamka English level 2 oo indikama ama hamis ali runtii dadaalkii galiyay saasoo kale waliba aan hanbaliyay teamkii kaalanta lamaad galay oo ee English level 3 oo heesidii 9 waliba la dhamaantay hanbaliyo saasoo kale
haano kumide ardayda ciyaartooyda hayti oo la gabgabeeyay koob iyo waliba ay ku hadaleena dareenshooke eedanka maadaama koobku waa muddo saxdareeriya
diidan ka faraxsan maadaama guuleen geek inta dheeri ee baa rajay koob markii la qowday kulmiye ka markii la qowday rajay intaan meel raayso qaado doonaa kaptaanka English level
nina hob geekan noobadii ka faraxsan dad qolaalaga ilaa qaaday inna rabiyareedka ciyaartooyda qara sakel wal ku hayn
tartamada ciyaaro lan qowda waa ardayda iskuulada iyo jaamacado dhatiyo iyo waliba qoran qaadasi dhirigelinta walbarashada iyo isdhexgalka dhatiyo